kule kona kule gachadisa na kule kona fige gachadisa na kaba kona kaba gachadisa na kona 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 gachadisa na niswe kona niswe gachadisa na stula kona stula gachadisa na spuza kona spuza gachadisa na chava kona chava gachadisa na kule kona kule gachadisa na kona 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 gachadisa na kaba kona kaba gachadisa na kona 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 gachadisa na niswe kona niswe gachadisa na stula kona stula gachadisa Das puza kona puza gachadisa Das chava kona chava gachadisa Das kule kona kule gachadisa Das kona 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 gachadisa Das kama kona kama gachadisa Das kona 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 gachadisa Das giso kona giso gachadisa Das tula kona tula gachadisa Das puza kona puza gachadisa Das chava kona chava gachadisa
Manje shaye namba ngitente telipiano Pega baya chava ngite baba bamaka Wonke umuntu ujabulile umcimbi amajaha yo Yazi ukuthi nthenga kanjani Yazi ukuthi mina nthenga kanjani yo Yazi ukuthi nthakwa kanjani Yazi ukuthi mina nthenga kanjani yo Yazi ukuthi nthakwa kanjani Manje shaye namba ngitente telipiano Pega baya chava ngite baba bamaka Wonke umuntu ujabulile umcimbi amajaha yo Yazi ukuthi nthenga kanjani Yazi ukuthi mina nthakwa kanjani yo Yazi ukuthi nthenga kanjani Yazi ukuthi mina ntakwa kanjani yo Yazi ukuthi ntenga kanjani Manje shaye namba ngithi ntete libiyani Yaga baya japa ngithi babamba makhanda Uku muntu jabulile umcimbi amajaha Yazi ukuthi ntakwa kanjani Yazi ukuthi mina ntenga kanjani Yazi ukuthi ntakwa kanjani Yazi ukuthi mina ntenga kanjani Yazi ukuthi ntakwa kanjani Hey bro
Manje shaye namba ngithi ntete libiyani Pega baya chava ngithi babamba makhanda Wonke umuntu ujabulile umcimbi amajaha yo Yazi ukuthi nthenga kanjani Yazi ukuthi mina ntakwa kanjani yo Yazi ukuthi nthenga kanjani Yazi ukuthi mina ntakwa kanjani yo Yazi ukuthi nthenga kanjani Manje shaye namba ngithi ntete libiyani Pega baya chava ngithi babamba makhanda
kumuntu jabulile mqimbo majaha yo yazi ukuthi ntakwa kanjani yazi ukuthi mina ntenga kanjani yo yazi ukuthi ntakwa kanjani yazi ukuthi mina ntenga kanjani yo yazi ukuthi ntakwa kanjani hayibo
We'll be right back.